dajimsafi.com.
SL on the beat. Yesu mwamba wangu, tena njia yangu, unishike mkono nikilemewa. Yesu mwamba wangu, tena njia yangu, unishike mkono nikilemewa.
Vita vikali, unitete, unishike mkono nikilemewa. Tumaini langu ni wewe Baba, unishike mkono nikilemewa. Nikilemewa, nikilemewa, unishike mkono nikilemewa.
Yesu mwamba wangu, tena njia yangu, unishike mkono nikilemewa. Yesu mwamba wangu, tena njia yangu, unishike mkono nikilemewa.
Wenye maji mengi nitapita, wenye moto nitapita, unishika mkono nikichoka. Wewe ngome yangu wakati wa shida zangu, nikikuita unaitika. Usimame penye mnara, unitangazie ushindi wako mimi. Sichoke kile mbacha aibu utanivua, utukufu utanivika. Kwako wewe inashangilia. Wewe ngome yangu, tena mwamba wangu, unishike mkono nisilemewe.
Yesu mwamba wangu, tena njia yangu,
Baba,
nikilemewa,
njia
yangu, mkono.